isso. Sema isso. Sema isso. Jina lako ni la kuaminiwa.
Yesu, jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Come on, choir, sing.
Yesu,
Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Sema Yesu, jina lako.
Yesu,
jina lako.
Jina lako ni la kuaminiwa.
Everybody call his name, sema tena
Yesu. Tunakuita we Yesu,
Yesu,
jina lako,
jina lako,
we call you Jesus,
Yesu, jina lako.
Tunakuita we
Yesu,
jina.
Hebu paza sauti yako kwa sauti zetu.
Yesu, jina la.
Kwa jina la Yesu tunaokolewa na umasikini, kwa Yesu. Tunaondolewa kwenye laana kwa jina la Yesu. Yuko mtu mmoja ananielewa. Hebu taja jina la Yesu. Wacha anga hili lijae jina la Yesu. Call his name, call his name. Call his name, call his name. Call his name, call his name. Call his name, call his name now. Wako watu wanafunguliwa. Walitaja jina la Bwana. Wako watu Bwana anawafungua. Alabra koria hanele la boshata. Rekororo la boshata. Nele boda la mahane. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. Unapolitaja jina la Yesu. Right now, right now, right now. In the name of Jesus. Kila aliyeingia yuko katika kifungo. As we mention this powerful name, unatoka katika hicho kifungo. Aradarababosha tababakandereboosha tena. Rapakana na maboshana na mamabosha. Araboku shiane la bahane la baharisha. La baboshe dererebo dirabadela la babosha. By that power, every yoke is broken in the mighty name of Jesus. Ninavunja vunja kila nira katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila nira ambayo mtu mmoja amefungiwa nayo. Jioni ya leo haitakuwa ni jioni ya bure katika maisha yako. Walitaja jina la Yesu mahali ulipo. Call his name, call his name. Alabra kena la handera ba sheta ba ba bosha. Call his name, call his name. Call his name, call his name. You come to moja pressure inamwacha. Vidonda vya tumbo vinakuacha. Wewe ambaye tumbo limefungwa. As you call that name. Araba bo sheta nelelebo. Hakuna aliyewahi litaja jina lako akabaki kama alivyo. Hakuna aliyewahi litia jina lako akabaki kama alivyo. Unabadilisha historia. Unabadilisha maisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu anamana na nesha. I feel the power. I can feel the power now. Mahali hapa pajae harufu ya jina la Yesu. Yes. 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 Tunatambua uwepo wako. Tunatambua uwepo wako mahali hapa. Asante kwa sababu Bwana unagusa moyo wa mama yule. Katika jina la Yesu. Let's sing it one more time.
Jina lako ni la kuaminiwa. Yesu, jina lako ni la kuaminiwa.
Let's sing together, sing. Ukumeka mikono yako juu miwili.
Jina lako.
We surrender only to this name. Wote kule juu inua mikono yako juu. We call his name. Come on, say. You tena call his name.
Well, yeah.
Ebu kwa sauti ya juu kabisa mara ya mwisho, call his name. Jesus, 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 Jesus.
Yesu.
Praise to Jesus. Alina ba shena.